new records.
Bahati tena
on rubber.
Teddy B.
Kanavyoji kunywisha bia bia, kanavyonitingishia nakajava sindiria ria, akasita kachiria yeah. Ulivyo kata iyo hey, wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo wanipandisha joto to. Kata mauno baby, uke blake nita kubeba mkongo hey, kata mauno baby, uke blake nita kubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni kurotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze, we mtamu kama kachori. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Ulivyo kata iyo hey, wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo wanipandisha joto to. Kata mauno baby, uke blake nita kubeba mkongo hey, kata mauno baby, uke blake nita kubeba mkongo. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful, go to me. Basi serereka kula hebi yote on me. You're so beautiful, go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula hebi yote on me. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula hebi yote on me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.